SBS Radio.
Ua lata I le lua se fulu tausanga taluono o sofa ia e Amerika, ma se vai ngā autu ufa atasi le atunu o Afghanistan. Ae o mai I le taiminei, o lo o yeipea na fitafita, ma fitafita mai au se talianei. O leo sofa inga o Afghanistan na faya ina ua mai ai leo sofa inga terrorisi al Al-Qaeda, lea na faya I New York ma le Pentagon I Washington, I le tausanga e lua afe malatasi. Ma na faasina tonu leo sofa inga, I le faala potopotonga le Taliban. Ua faabaina se maalosi vili Afghanistan, peitai e le o maalosi se talitonunga, I le mafaya e lea fainga maalo ona puipuia le saonga le mu o Afghanistan, ma fato ilaloina le Taliban e aunoa ma se fesoa soani a vaenga autosifi le mu mai fafo. I se tau mawhainga tu umuli le vaenga autosifi le mu mai Afghanistan, ua toe vala awina ai le Taliban I se malienga e hola pe whaamuta ai le taua, ma tu umuli e se mai fitafita a Amerika ma au se talia ma isi atunuu, olo o iai pea I lea atunuu, a e tuu I ana fitafita ma ana leoleo, le tiu te tau ave o le pui puinga. O talanoanga mo se malienga e ola ai le taua, na faia I le taulanga o Katā le laumua o Yemen I le vai aso na tenei. O loo taita ia le tuu Amerika I feutanga inga e Zalmay Khalilzad o ia le sui o Amerika I mata upu I le faalelenga I Afghanistan po o le Special Representative for Afghanistan Reconciliation, maana ia saunoa e yei vaenga o loo SSI Amerika masui o le Taliban. Na saunoa le sui I whailautusiawa o le whainga malo I Amerika, Patrick Shanahan, o se la asanga hanga I iluma.
I'd say really the takeaway right now, it's encouraging, and we'll let Secretary Pompeo and the ambassador be the spokespersons for that.
Patrick Shanahan, o se tasi o mata upu o lo o SSI, o le mana ongo le Taliban e tu umuli mua mua le vanga au tausifi le mufa vao malo, o na fato a talanoa ina I leo le ola o le taua, pe tau fia, o na toe fao ngā ina ni a upenga. O le whinaunga mai Amerika, ina ia ola mua mua le taula, whaamuta o na toe fao ngā ina ni a upenga, o na fato a tu umuli lea, o le vanga au tausifi le mufa. I le teiminei e toa se fulmalafa afe fitafita Amerika o loo I Afghanistan, ma le toa valu afe o fitafita mai isi atunuu, e ao fiai ma fitafita le military au se talianei. O le vaenga tausifile mu, o loo I lalo le faa amalu o le NATO, ma na faa alie le failautusia wao o le NATO, Jens Stoltenberg, e le tu umuli le vaenga au faa vao malo, se I vaenga na ua mautinoa e le toa afia Afghanistan, ini osofa inga terrorisi.
We are in Afghanistan to create the conditions for a peaceful negotiated solution. We are there to train and assist and advise the Afghan soldiers so they can take care of security stability in Afghanistan themselves. We will not stay longer than necessary, but we will not leave before we have a situation which enables us to leave or reduce the number of troops without jeopardizing the main goal of our presence, and that is to prevent Afghanistan from becoming a safe haven for international terrorists once again.
Le fellow to see our NATO, Jens Stoltenberg. Elima tausanga o pūlea e le Taliban le atunu o Afghanistan, mai lea feiva se lau I vaono I le lua afe malatasi. E ui ina fato ilaloina le osofa inga Amerika I le lua afe malatasi le Taliban, ina uamae a le osofa inga terrorisi o le asoiva o se tema lua afe malatasi. Aina vave ona toe whaamao popo le Taliban malato toe pu e ina le lata I le afa o fanua o le atunu o. O le isi mata upu o le alave lave ai le feutanga inga o se malienga, ona o le whainga mālo sivili o lo o iei nei Afghanistan, e matua a le talia ina se tūlanga e feutanga iai, ma le whaala potopotonga le Taliban mo se file mu. I lungo le televise na saunu ai le presidente o Afghanistan, Ashraf Ghani, o le amalia I se talanoanga, ai ui ilona naunaunga mo se file mu, e le fe faasuia ia, malona talitonunga I se whainga malo o mautu mo Afghanistan mo na tangata.
Tāwude mo inast, ke solharau.
Our commitment is to provide peace and to prevent any possible disaster. But there are values that are not disputable, such as national unity, national sovereignty, territorial integrity, and a strong central government.
Le presidente Afghanistan Ashraf Ghani na saunose sui ampasa o Amerika e Afghanistan i tausanga o mavai James Dobbins e matua fainga ta lava no faia se malianga matausisia i tu welua le Taliban ma le fainga malo a Ashraf Ghani.
First, is the Taliban willing to talk to the Afghan government and stop fighting while they do it? Secondly, will the negotiations with the Afghan government succeed in reaching agreement on some new arrangements for governing Afghanistan? And thirdly, will that agreement be implemented? I don't think the U.S. can leave until all of that has been accomplished. And those are some pretty deep chasms to be bridged.
James Dobbins. E toe wha awau talanoanga ile vao sui o Amerika ma le Taliban i Qatar ile aso lua se fulmanle lima o Februari. Le reporti na wha maupopoina e Abby O'Brien. All the SBS Newsroom.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.